Kabarikiwa na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro ukiongeze wanywele senje nano my business and I see you in China with the latest designer shaking what you doctor care.